Vic 20.
Yo, yeah.
Uh-huh.
C-Drum.
Very nice.
Come on, sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the.
Rangwa, wada na mastin madi rangwa, gude zimeshika na si temi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na mastin madi rangwa, gude zimeshika na si temi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain na chain.
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai.
Alirengwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila na kitepa majani vajinyuri.
Alirengwa.
So nagaivisha na mamkwila mechitepa na nasemu atabaki zilipuke.
Alirengwa.
Tuna lips, nacheza na teeth, kamepiga squats, kakona bunda legit. Ratio ya waist, nalinganisha na hips. Junika snack, nakadembu kanadi.
Fine, thank you, ini malindiki. Ulizaliwa kisneeze and the universe blessed you. Face card spot on, kamini kwa bottom. Makucha ni mastikons, kibeti ni astoko na tunaziwasha.
Rangwa,
wada na mastim, adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na mastim, adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain, nenda chain.
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila na kitepa majani vajinyuri.
Adi rangwa.
So nagaivisha na mamkula mechitepa na nasemu atabaki zilipuke.
Adi rangwa.
Rangwa ndo mirelai siko kwangu. Nilichotwa na dema na kama na guwaru. Cheki amenichai. Kudando, mbona siku cheki hizo braids kala papo. Rengwa miurausha, rengwa nakausha. Rengwa mina zamisha, lazima mashamsham. Emoji za maji zina sija mshikasha. Nafadha kibonga kana zozadi rengwa.
Rangwa, wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain, nenda chain.
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai.
Adi rangwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila na kitepa majani vajinyuri.
Adi rengwa.
So nagaivisha na mamkula mechitepa na nasemu atabaki zilipuke.
Adi rengwa.
Izi vitu tunadumsi record, kwa nini tunaeza trend tena.
Adi rengwa.
Sina warena niko indoors wa rent car. Tafteni mishale tutabangine.
Rengwa.
Hauna form unatengwa mapema. Sikuni leo kitu yote kuchini ya tenga. Hapo unazima unazimia kwa meza. Hii ni azimio uliza maina watenga. Bado mina rap kawa rengwa koja kwa ishi wana matauchu vile kuenda. Kiona mina kesha nimechengwa nimejipanga na matulsa hadi kesho.
Rengwa.
Vilo mejibeba ndo tabebo akawe ni mjanjo unajua vilo utajichenga.
Rangwa, wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain very fast adi rangwa. Wada na mastim adi rangwa. Gude zimeshika na sitemi ni mapema. Nduku siki teams unasema, ingine nenda chain, nenda chain.
Aluta irudi na isoze, shisha mina dai kuivuta.
Adi rangwa.
How die boy maskini, nanginyo unalia unadai.
Adi rengwa.
Tashi mikrom na mamzinga na mavila na kitepa majani vajinyuri.
Adi rengwa.